matzen büdet kommt. Super Vibes.
Thank you, Roxy.
Swipsy Production.
Defuna wache kondi oti ya zindi pemberera. Kakalenta wi ya mavuto azindi chengetera. Zindi pata chikondi chopanda malira. Chikondi chopanda malira.
Ndifuna nkazi wokugwa ndi malinino ulatakhala kutali ndizidziwa ali ndine kazopangitsa nzeru zanga kuti zikwime moyo lingati munda ndithandize chindime kazolemekeza kholo langa tikalakwirana zitha kukhululuka sanga asakhale ndiubale waukulu ndazizanga ndiyaziyika mulungu musonse zomwe yeye wamapanga mkazi wa mwambo wathu ambitious odziwa haso sapeza zosowa by chance kazi wa strong ase woti ndolimba mtima samatawe azimanane zinthu zikathina yemwe wandilowa mu mtima wandilo wasonthumba pankazi ngati uyu glides ingapezeke nyumba kuberekera nana nkudzalela chimbumba naneso ndimafuna mkazi wa
ndifuna wachikondi oti azindipemberera kakalenta wi ya mavuto azindichengetera sindipata chikondi chopanda malira. Chikondi chopanda malira.
Malira, malira, malira. Malira, malira, malira. Chopanda malira.
Chikondi cha original. Ndatopandi cha China. Akale waine ndeka sakonde sowina. Oh, pamulengi osati mirungu ina. Wangwi roll. One zero. Oh, deck. Osati wande. Oh, fat. Osati ongaza. Wangwi roll. Zandi samarire. Oh, panda marire. Tandi samarire. Ndifuna wachikondi oti yazindi pemberera. Kakalenta wi ya mavuto azindi chengetera. Sindi pata chikondi chopanda malira. Chikondi chopanda malira.
Malira, malira, malira. Malira, malira, malira.
Chopanda malira. Kakalenta wi ya mavuto azindi chengetera. Sindi pata chikondi chopanda malira. Chikondi chopanda malira.
www.amadzambiwe.com.